you're the world, girl. Long time na kusimi Utaki kuna mini wala tundu taki mpate Unapenda roll na miiwe out of my hood Kuhusu mambo flani dona toa kwenye mood L-O-V-E kwako sipati Niki kusifia unadam kuwa ngapi Sometimes najuliza nimekosa nini mwana Mana kukupenda wewe imekuwa cheche sana Napoku misu unasema mimi tu Hivi mbona haujamini kila siku roho juu Ningekuwa chapa chapa wala singe sota na Fake ni mezima kwako mama inabidu ni leo Pere peche zao sizi zingatia girl Jikubali kama livo imba bambo Mapenze kweli yana mingi bigi Rikaza buti mama bada tuna ndef safari
Una kilo shifa kushinami Baby mama ni nini You're so sexy girl You're so beautiful Mimi ni wako Uko peki yako Jimin girl
So sexy, so cute kama Alicia Keys She drive me crazy kila time nime sees Kuna kipindi waga kabisa tunachuni ana Miezi zinakata takwa ngora kuna kucheki ana Ni madiabu wa riff Pensli na chenga chenga tena za mood and breath Usende mbali nami kama Juliana Ndo manene hune mbia pindi tukikumbukana Moyo nengiwa na uruma na sahau ya nyuma Na kuwa mpole utadhani na homa Balika bano siteleze kakambale Jualiki zama zitabaki tu sore Peri peche zao sizi zingatia girl Jikubali kama livo imba band girl Mapenze kweli yana mingi bigi Rikaza buti mama bada tuna mdame suffering
Una kila sifa kushinami Baby mama ni nini You're so sexy girl You're so beautiful Mimi ni wako Uko peki yako Jamin girl
Tongo records, records, records.